kun radio ni sagale americati radio ni sagale america sambata fidil betagalgal saati lama folakka da kabe amma saati sadid saganta fanoromo satellite nile satellite tamsas anharra amma jelka akkamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya akkuma barame qophii 17 kan tamsaasaman keessa sanbattaniif irra deebinee waan simbiraangeenyu qabadhee dhihaadheera. Qophii waan qabnu wajjiniin wal simbarsiisatti anan turummoo ani tikisti gammeeti. Amma xumura sagantaa keenyattiin wajjin turaan affeerra kiyyaa gara qophii duraatti dabarra. President in United States Joe Biden talalli virus corona itisuf Pfizer jedamu miliyona ibashan dabalatan biyota ibatokof kennudaf wada senani baati agayyara jalqabe akawjira olfamu himamera talalli covid 19 United States Africa daf gumachitu lalchise kara marsa interneti mari embassy United States kan Ethiopiatti argamutti geggefamen United States biyota Africa tif talalli gara miliyona digdemi shani arrabsutta oshi himamera gabaasa Kennedy abaata nu erge jaalanneetu kamisa darbe qindeesse ture irra deebidhaan kinooti.
United States addunyaa raafaca'ina dhukkuba COVID-19 ittisuuf yaalii ta'u gama hoogganuun qooda isheen qabaattu akkasumas ardii Afrikaaf tallaalii kennitu kan ilaaleen ibsaa fi mariin gama marsariitti gaggeeffamee jira. Tallaalii United States Afrikaaf laattu kan ilaaleen ibsa kan kennan ministirii dantaa alaa United States keessatti deebii dhukkuba COVID-19 ibsa sadarkaa addunyaatti kennamuuf akkasumas fayyaa kan ilaaleen qindeessitu ka ta'an Gail Smith kan Afrikaaf karoorfame irratti immoo akkas jedhan. Tallaalii doozii miliyoona 25 waliin ga'uuf hojjetaa jirra. Kunis ariitii danda'ameen akka milkaa'uuf gamtaa Afrikaa mootummoota Afrikaa fi COVAX waliin wal taanee hojjetaa jirra. Pirezidaant Baayiden walgahii biyyootii dureeyyii G7 jedhaman irratti waadaa seenaniin tallaalii gosa Pfizer jedhamu dhuma baatii hagayya dhufutti raabsuun jalqabama. Kana keessaa lakkoofsaan guddaa kan ta'e gara Afrikaatti ergama. Tallaaliiwwan kun hatattamaan akka dhaqqaban gochuuf waldaalee siviilii mootummoota Afrikaa ogeessota eegumsa fayyaa fi waaltaa to'annaa fi ittisa dhukkubootaa kan Afrikaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuu keenyaaf gammachuu qabnaa jedhan. Sababiinsaas jedhu dhiyeessiin tallaalii gadaanaa ta'eetu jiru weerara vaayirasii koroonaa marsaa sadaffaa dabalaa waan jiruuf akkasumas vaayirasiin bifa jijjiirrate deltaa jedhamu hamaa waan ta'eef waan gochuu qabnu wal ta'uun gochuu waan qabnuufi jedhan Gail Smith. Tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu kan ilaaleen ibsa kan kennan namni biraan immoo ministeera dantaalaa United States keessatti itti aantu ministeera dhimmoota Afrikaa Akunnaa Cook. Gama isaaniin tallaaliin Afrikaafis ta'ee addunyaaf bifa deeggarsaan kennaman kan ilaaleen akkas jedhan. Gara Afrikaattis ta'ee addunyaa guutuu irratti tallaaliin miidhaa hin dhaqqabsiifnee fi bu'a qabeessa ta'e ergaa waan jirruuf jecha gammachuu qabna. Tallaalii marsaa duraa Jabuutii, Itiyoophiyaa, Burkinaa Faasoo, Gaambiyaa fi Senegaal dhaqqabaa jira. Torban kana dabalatee torbanneeniif baatilee dhufan keessa immoo biyyooti hedduu dhaqqabaa jedhan. Kun jalqabbiidha. Deeggarsi keenya Afrikaa waliin gama tajaajila eegumsa fayyaan hariiroo tureef qaama tokko jedhan. Waggootii darban 20 biyyooti Afrikaa kanneen uffe sahaaraa gadii keessatti gama tajaajila eegumsa fayyaan United States dollar biliyoona 100 caalaa kennuushee kan ibsan Cook. Kanaafis jireenya namoota miliyoona hedduu dhaqqabnee jirra jedhan. Afrikaa keessatti deeggarsa United States gootu 3 keessaa harki 2 gama tajaajila eegumsa fayyaan ta'uufi bulchiinsi pirezidaant Baayidenis Afrikaaf iddoo duraa akka kennu akkasumas biyyoonni Afrikaa weerara dhukkubootaaf deebii kennan keessatti gargaaruufi nuti warra duraa ta'uu itti fufnaa jedhaniiru. Tallaalii Johnson & Johnson jedhamu fayyaa namaa fi attama akka ta'e kan gaafataman Gail Smith deebii kennaniin tallaaliin kun fayyaa irratti rakkoo kan hin finnee fi bu'a qabeessa ta'uusaa qaamoleen dhimmi kun isaan ilaallatu mirkaneessuu isaanii ibsan. Tallaaliin kun dhiibbaa hanga tokko akka qabu ragaaleen agarsiisan jiraatan iyyuu kunis sadarkaa hedduu xiqqaatti akka ta'e dubbataniiru. ኦሚሽ ተላሊ ደበሉ ካምፓኒ ለን ዩናይትድ ስቴትስ ከሰቲ ደዋለ ኦሚሽን ተላሊ ኮቪድ ኩደ ሰገል እትሱ ደበለቴ ረኮ አፍሪካ ከሳፍ አከ ኦሚሽን ጎቹፍ ያለማ ከጅሩ ዱበተኒ አፍሪካ ከምበርባችስ ተላሊ ቆፈቶን ታኔ ወላንሰ ፈያፍ ከምበርባችስ ከብራስ ቢየ አላቲ ሴንሲፈቲ ከናፍ ጀቻ ወኒ ጎቹ ቪያላጅሩ ኢንቨስተሮን ዩናይትድ ስቴትስ አፍሪካ ከሰት ወጂ ኢንቨስትመንት ይገገሱን ኦሚሽቱማ አከጉዲሰን ጎቹፍ ወልትዴኛን ኦጀታ ጅራጀዳኒ ኦሚሽ ተላሊ ዱኩበ ኮቪድ ኩደ ሰገል እትሱ ደበሉፍ ከራ ሰገንታሚ ሶመሰ ደርካ ዱኛ ከዩናይትድ ስቴትስ አፍሪካ ኪባፊ ሴኔጋል ከሰት ወጂ ኢንቨስትመንት ጀልቀበሙ ዱበታኒ ከናወሊ ወልቀበቴስ ቡልቺንሲ ባይደን ዴቢ ዱኩበ ኮቪድ ኩደ ሰገሊፊ ከነሙፍ ኢላልተ ድራከኑን ወጀታ አከጁ አኩና ኩክ ዱበታኒ አፍሪካን አርዲ ረኮ አዳዳ ፈጭሳ ከንጁርቱ ተውስ ቫይረሲ ከናፍ ኢላልተ ጉዳን ከንከነሚ ወረሪ ቫይረሲ ኮሮና ከነቶ አቹ ዮደደበም ረኮ ከነምብሮ ዴቢ ከኑን ከንንደንዳም ተውሳፍ አከተ ኢፍሰኒሩ umaratti addunya marake satti werara kana dabun indanda mutanan e satti yudabun indanda ugumatti qormata heddu durat abachajir werara corona jijira makillensa dinagde hangatokko covid mide rakko demokrasif kannem bronjiru rakko wankana hundu mayero lallu werari corona hinto ata mutanan rakko kannem brofru indendenyu kanavje chabulchinse biden harris ታላሊ ከነ ሀተተማን አፍሪካ ደበለቴ ሁንዱ ማከደቀቡፍ ኢላልቸዱራ ከንትከን ጀደኔ ዩናይትድ ስቴትስ ማርሳዱራ ታላሊ አዱኛ ፋርጆምቱ ዋዳ ሴንት ሚሊዮን ሰደ ተመከሳ ሚሊዮን ድግደሚ ሰገልት ከዲያት ቢዮቲ አፍሪካ ፍርተሚ ሰገሊፍ ከንከነ ሙዮታው ኢሳንከሳ ተኩ ከንታት ኢትዮጵያን ዊጣተደርብ ታላሊ ጎሰ ጃንሰን ኤን ጃንሰን ጀደም ኩመዲባ አፍሪካ ኩመዲ ሸንተሚ ሰዲፊ ኢበጃ ፍደቹን ሴኒያ ደተማ President Biden baati wat abajji darbe United Kingdom keesat kan gagge fami wal gayi biyoti dureyi jitor bajeda manerat tallali gosa Pfizer jedam miliona dibba shankennu waada kan sena yotaw kana keesa miliona dibba lama kantaw bara keesa jiru kuma lama fi digdami toko keesa karrafsa mufi baati dufu hagaye kees ka jalka bamtaw itsame rajestu dan Kennedy abate sintine raga base jiru
ጎተ ድግደሚ ቸንድሮ ሁንዴ ፈም ፌዴሬሽን ኢን ስፖርቲ ኦሮሞ አሜሪካ ካባ ኦስፋና ጀደሙ ደምበከሙ ፌስቲቫል ስፖርቲቲቭ አዳ ኦጋውጋት ግጌሶን በረና ኩታ ሚኒሶታ መጋላ ለኩ ሚኒያፖሊስ ሴንት ፖል ከሰቲ አዶሌሰ ድግደሚ አፍሪ አማሶዶሚ ተኮቲ ግጌሱዳፍ ቆባቲ ጀ ቆጲ በረና ላልችሴ በፍቃዱ ሞረዳ ፕሬዝዳንቲ ኦስፋና መክፍራ ሀጂ አህመድ ኑሬ ዱብሴራ ገረገባሰ ጉቱ ደበር
ፌዴሬሽን ስፖርት ኦሮሞ አሜሪካ ካባ ኦስፋናን በረኩ ደሰገል ሰገልተሚ ጃካሴ እርገሁንዴ ፈሜ ወጋ ድግደሚ ሸንታይ በረደርቤ በረኩ መለማፊ ድግደማ ሰበበ ኢቤ ኮሮና ቲን ካንካኤ እቱህን ታሲፈሚን አቡሳቲን አለቲ ወጋ ወጋ ዳንግጌ ፈማ በረነጋየ እንኒ በረና ኩታብ የዩናይትድ ስቴትስ ሚኒሶታ ከሰቲ አዶሌሰ ድግደሚ አፍሪካሴ ሃንገሶዶሚ ተኮቲ ታሲፈሙፊ ዴማጅ አከ ድረቴሱን ዮኪን ፕሬዝዳንቲን ኦስፋና አዴ ማክፍራ አጂሃመድ ኑሬ ሰገሬ ራዲዮ አሜሪካት ማንቲ ኮፒ ባራና ከነረቲ ገሬዋን ተቀኩባ ረቲ ቆደፉ ደተኑ ካናዳ ደበለቴ ገሬ ድግደም ያፉር አከ አዴ ማክፍራን ጀዳኒቲ ኦስፋናን መቃ ስፖርት ቲኒ አበካ ሙመሌ ፋይዳንሳ ስፖርት ቆፈሚቲ
ኦስፋናን ሃሊኒ ሰባ ኦሮሞ ወልቲ ቀባጆ አለሃናቲ ስፖርት ከነ አከ ትራንስፖርት ኡመት ወልቲ ግዴ ሃተው ማለት ስፖርት ማለት ያከወትራን ለበ ከሙቲ አዳሌ አዳ ኦሮሞ በከቲ ጨለቅስቱ በሐዋስ ቲ ወልቀው ፈከኛ ፎር ስፖርት ይጃለ ነዱ ጭራ ወረኩባ ሚዳፋ ስፔሻሊ ወረጃለ ነዱ ጭራ ከበከሰጥፉ ማልፍ ለማወጆ ለጋርታ ጆልንቲ ሰበይሲ አገርቲ በከሰረቲ እኙማ ሺ አገርቲ ለማ ኢሳብ ፈካቶ አርገን ወር አፋንቱ ፓስ ወዮ ጆላር ካኒ ኦስፋራን ሆጋዲ ተሚሽናን ሳይሰቴ ማዱ ፈሃና ሳይሰቲ ዋይቱ ቴ
ኮፒ በረከና ኢሳ ገና ኦሮሙማ ዮኪን summer of oromumma jedame mogga fameke setti guyyaa jalqabaati kaasee amma guyyaa dhumaatti guyyootaa fi maqaan kenname qophiin adda addaatu guyyaa guyyaadhaan geggeeffamu. Akkuma kanaan guyyaan sanbata dura guyyaa osfaanaa, sanbata guddaan guyyaa hawaasaa, wixatni guyyaa dubartootaa, qibxanni guyyaa sabboonummaa, roobiin guyyaa qeerroo fi qarree yookiin guyyaa dargaggootaa, kamisni guyyaa gootota Oromoo ta'ee Oromoota mana hidhaa keessa jiran guyyaa itti yaadatamu, guyyaan jimaataa immoo guyyaa Hacaaluu ta'ee oola. Guyyaan sanbata duraa yookaan guyyaan xumuraa immoo guyyaa aadaa ta'ee kabajama. Mee guyyoottan kana keessa guyyaa dargaggootaa yoo fudhanne guyyaa kanatti wanti addaa maaltu godhamuuf deema?
Wanni addaa guyyaa dargaggootaa sanii godhamu yoo jiraate dargaggoonni minsootaa qofa osoo hin taane addunyaa lafa jiran jechuudha. Kaanaadaas, Awustiraaliyaas, Yuroopaan dabalatee jechuudha. Waldaa dargaggoota Oromootu jira akkuma beektutti. Isaan qophii adda addaa qopheeffatan gaafa sana fiildii keessatti jechuu qophii adda addaa godhatanii sanbirallee dabree dargaggoota Oromoodhaa diyaasporaa warra jiran jechuudha. Ala kanatti hoggaa dabree kana keessatti qabsoo Oromoo irratti akka ijoollee biyyatti dhalatanii olitti agalee uummataaf tahaa waan adda addaa waan hawaasa gargaaruun waan walcimsiisuun mata duree ta'anii waan tokko tokko hojjetaniif waan sartafikeetaa beekumsa kanaaf ijoolleedhaa fi sanboodas galgala qophii jira qophii ijoolleen qopheeffattee jechuudha. Waan akka konseptii jira haa ijoolleef qophaa'ee garuu achi keessatti irra guddaan ijoollee kana jabeessu jechuudha. Aadaa isaan irratti akka jabaatan afaan isaan irraa akka jabaatan waan adda addaatu hojjetamaa jirti. Gaafiilee jira afaan isaanii akka beekumsa nama waan taphatanii namni weyn godhee wahee argata. Waan akkas akkasiitu jiraa jechuudha jechuun ijoollee aadaa isarrattii fi afaan isaa irratti jabeessu jechuudha.
Torbeen qophiin osfaanaa itti gaggeeffamu minisootaa keessatti torban Oromoo jedhamee akka qaama mootummaatiin beekumsi kennamee fi hin beekamu. Kunis akka dhimma Oromoo irratti sabni biraallee quba qabaatu kan taasisu ta'uu isaa aadde Maakfiraan dubbataniiru. Waggaa bara darbee adoolessa 18-25 kan taasifamuun irra ture qophiin osfaanaa sababa COVID-19 kan ka'e ittuu hin taasifamini hafe. Yeroo ammaa dhimmi koroonaa akka bara darbee hedduu sodaachisaa ta'uu baatus ammallee rakkina fayyaa hawaasaa ta'ee itti fufee jira. Oromoonni barana qophii osfaanaa irratti hirmaachuuf deemanu akka dhibee kanaaf hin saaxilamne karaa qopheessitoota yookaan qindeessitoota saganttichaatiin maaltu godhame? Namillee maal gochuutu irraa eegama? Dhimma kana ilaalchisee akka aadde Maakfiraan VOA'tti manatti namoonni hedduun akka talaallii fudhatanii hin amanamu. Haa ta'u malee namni akka walirraa fagaachuu hin daganne gorsanii maaskiillee akka namoonni keewwatanu gaafatanii jiran aadde Maakfiraan. Seerri mootummaa kutaa Minnesootaa waan hin dirqisiifneef akka namni maaskii keewwachuu qabu Oxfordaanis akka hin dirqisiifne himaniiru. Namoonni amma ammaatti talaallii hin fudhanne yoo jiraatan illee karaa waldaa hakimoota Oromootiin adoolessa 30-31 tajaajilli talaallii kennuu waan sirna osfaanaa irratti taasifamuuf Oromoonni qophicha irratti hirmaatanii akka talaallii fudhachuu danda'an aadde Maakfiraan dubbataniiru. Garuu
waan haayijiinii kana saanitaayizaraa fi waan adda addaa immoo achitti illee fiiddee qopheessina. Namni akka koronaan jirutti consider godhee akka isa eeggatu jechuudha. Akkuma yeroo koronaan jiru sanitti maaliif koronaan isteelattee hin dhatee jechuudha. Garuu harka guddaan vaaksineetee jira abdanna. Warraa fi immoo kan ta'e illee akka ta'uuf karaa mijeessaatii jira jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya torban Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa kana keessatti dorgommii ispoortii fi sochiiwwan biroo irratti odeeffannoo gaggabaaboo isiniin gahuu yaala. Sagantaa kanarratti kan ibsa nuuf kennanii aadde Maakfiraa Haji Ahmed Nuree dura teessuu Komishinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galateeffachaa hirmaattonni akka yeroo gaarii qabaatanuu hawwaa kanarraa asumaan goolama. An Bafqaadu Mordaati. Bayyataa kunuuti.
Kitaabolee afaan Oromoo hedduu barreessuudhaan beekaman barreessaa Gaaddisaa Birruu umrii waggaa 68 addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Maatiin isaanii akka VOA'tti manitti dhukkuba onneetiin dhibamaan turan. Barreessaa Gaaddisaa Birruu torbanuma kana keessa hospitaalatti lubbuun isaanii darbe. Kitaabolee qubee afaan Oromootiin warra jalqaba maxxansan keessa ta'uu isaanii an himameef barreessaan kun pireezidaantii jalqabaa waldaa barreessitoota Oromoos turan. jaallisaani gaazexeessaa Isaayyaas Hordofaa barreessaa Gaaddisaa Birruun hogbarruu Oromoo amma sadarkaa irra jiruuf nama dhamahe ta'uusaanii dhugaa bahanii fi gabaasa kana galmoo daawwitittuu torban darbe kana keessa nu qindeesse irra deebiidhaan kinooti.
Bara 1950 Arsii Boqojjiitti kadhalatan barreessaan Oromoo Gaaddisaa Birruu du'aan addunyaa kanarraa boqotaniiru. Ilmi isaanii Baayiluu Gaaddisaa barreessaa Gaaddisaan dhibee onnee dhukkubsataa turanii hospitaalatti lubbuun isaanii darbuu VOA'tti hime.
ኦልሞስት 2 አመት ሊሆነው ነው ከታመመ አሁን ከማረፉ በፊት አንድ ሳምንት ኦልሞስት ወደ 9 ቀን እንደዚህ ይሆን ኢንፌክሽን ትንሽ አመት ሆስፒታል ገብቶ ነው የነበረ
አከዘዳ እርግዱ ኩብሰጩ አንሴ አመገነ ለማጉቶፊ ጉያ ኮዳን እንዱራ ዲቤንደ በለታ እትዴብናን ሆስፒታል ገስኔ ያለረቱር እጋ አቱ ያለረጅሩ ልቡን ሳደበርቴ ካናንዱረሰጋ ከሱማ ከንኩብሰታቱሬ እኒ አማኩን ገቲሶን በሳጡቄ ደንደበቹ ደደበይ ጀዳ የዱበቱ በሬሳ ጋዲሳ ብሩ ኪታቦተ ይዱበሬሰኔሩ ኢሳንኬሳ ነሙማ ዳምሳ አባ ፈዲገም ቶከፊ ኩሳገዶ ወረበቤ ከመሰበ በረት ፍረተ መቀበኔዳ ደርገጎ ዮሚዩ ሙለታ ፕሬዚደንቲ ወልዳ በሬስቶ ተወርሚያቲ
ቦጋዲሳ ብሩ ዋቃ ነማጉዳዳ ሲናግ ወሩ ኦሮሞ ከሰቲስ ወረገረጀል ቀባረጃኒ አንጋፈዳ ቤካ ጠይዳባ ወይሳፋዮ ወጅኒኒ ወረ ወልትቂያቱ ቤቹ ኦክበሩን ሳኒ አሶሰማ ኦሮሞ ጀልቀባቲ ኩሳገዶ ወልትቂያታ ጋ ያኒ ወካምበሪ ቲማጣፋሜ ማጎዳኒ ሳፋ ወጅኒ ወረ ጀልቀባ ወረንገፋቹዳ ኦጋዲሳ ነሞ ተንገፋ ከሳይ ሳንቶኮ አቺቦዳ ኪታቦታ ተደደ በረሳኒ ጊሩ ሶሰሚ ኩሳገዶ ሰገል ሰገንተም ተቆከለኩ አውሮፓቲ አቺ ገልሙዬ ጀቾታ ፋን ኦሮሞሌ ወጀታኒ ጉነሞተ ጉሮ ወጅን ታኒ በርማ ሰነቁ ሰገል ሰገንተም ተቆ በሩሌ ብርማ ተጀደሙ በረቁ ሰገል ሰገንተም ታዲ አከለኩ አውሮፓቲ ቺቲማይራ አቺ ሞደ ኪታባ ፒስ ኤንድ ኮንሳይሌሽን ጀደሙ አፋን ኦሮሞ ፊያፋና ማራቲ ቢጅቢራኒ ጊሩ ኩማላማ ሲቶኮ አቺ ቦደ አሶሰማ ጣም ሰባ ጀደሙ ኩማላማ ፍላም ከለኮሳ አውሮፓ ተመለ ቲ ፈዲ ገምቶከስ ቲ ኦክበሩ ገገባቡ ብሮ ኩማላማ ሰገል ለሙማ ቲ ኦክበሩ ገገባቡ በረሶተ ብሮ ወሊ ካኒ ወልዳን በረሶተ ቦሮሞ መጣሲ ሴቹዳ በረኩማላማ ሲ ኩዳላማ ቦዳ ከነሞ አሶሰማ ቡሬን ዲፈቶኮ ሚቲ ጀዲ ኩማላማ ኩዳሸን ወጀታኒ ጂሮቹዳ አቺ ቦዳ ሲ ትርጉሚዋን አደዳ ሰደርካ ዲለብኛት ገዲሰኒ ጅሩ ኦሮሞ በከቡኡቲኒ በዳሰ ደዳስ ቁጣኒ ጅሩ ነመባይ ኦፍሰቀቡ ጢቃ ወጅነመታይ ጉዳ ወጅነመታይ ሐሰው ጉጋዲሳን ኡጉመት ነመጉዳ ኦሮሞ ነመበከቡ ጀኔ ያና ኑኒ ሲሳንቱ ንጉዲሰ ነመ አከሲቴ ጉጋዲሳ ድሩ
ዮሚዩን ኡጉጋዲሳን ገይሳን ወልዳ በርስ ኦሮሞ ቡሬሱ ከስቲ ቀበኒስ አከሲቲ ኢብሳ
ጃልካባ ወራ ወልዳ በሬስቶታ ወራ ሁንዴ ስከይሳት ነማ አደዱሌን ሁንዴ ሲ ወልዳ ከነ ፕሬዝዳንት ታሃኒ ተጃጅለኒ ጅሩ ኡጉማ ወልዳ ኩን ካፌ ከይሰት ጋፋ ቡሬ ፈሙ ጥንቂቲ ወራ ቡሬ ሲ ከበሬታን ኦሎሞ ኦሮሞ ወል አርጉ ኡጉማ ሳ አካ ወሊፍ ጀጀቤሱ ከነ ቡራ ጎደከኒ ነማ ወልዳ ሰነ ሁንዴ ሰኒ ሁንዴ ሳ ደቹዳ ሁንዴ ሳ ከይሳ ነማ ተኮ ነማ ንጋፋቲ ነማ ውጥኔስ ኮፔሲ አቺቦደ ወልዲቻ ገግሰኒ አካ ወልዲቺ ጀጎጠቱ አለው ተሐራት ተከደርቡ ገሄታኒ ባህታኒ ጅሪ
በረገገሰ ሳኒ አከምትሪ ወልዳን በርስቱ ተወርሞ
አላ ኡልፋታ ከይሰቲ ወልዲቺ ካኒ ቡሬ ፈሜ ካፌ ከይሰታ አኒ ማርያታኒ ነመሸን ነመጃ ከስተሃኒቲ አላ ሰነ ከይሰታ አኒ አቺቦደ ነሞተ ሚሴንሳ አኩመን ሲንጀ ደ ወራላፋ ዱፋ ኑን ደመለቴ ሚሴንሳ ሂዱ ሆረቹ ደንዳሃኒሩ ነመ ወልቺ ፊዱ ደንዳሃኒሩ ኡጉመት ለፈቀብሲሰኒሩ ዋንሳ ለፈቀብሲሰኒኒ ወልዳን ያጋማ ጅረጂቺ ንደንዴ
ኢሳያስ ሆርዶፋ በሬሳ ፊገልቲ ሳኖሮሞ ወረወልዳ በሬስቶ ተኦሮሞ በሬሳ ጋዲሳ ወሊን ሁንዴስከሳ ነመቶኮዳ
ድሩማ ካፌ ነበር መንደርገጎ ቱሬ ወልቤን ነሳጅኒያን ይሮ ሬዲዮ ኢትዮጵያ ቱሬ በሬሳ መሳራ ትዴ ተነብራ አካሰንስኑ ፊ አይሮሰና ገልቀብኒ ወልቤ ክናይቹ ደባራኩ ሰገል ትርባተን ሰገል ራገል ካቤቹዳ ኩዲና ፋን ኦሮሞ ቲቪ አምሳደንደ አሜን ሪዮተ ሳጅኒ ወንባይ ራወቴራ በረደርጊ ደከኒ ሳኒ ጋዲሳፊ ሪዮኒ ሳጅኒ ግሩ ገሬኒ ሳጅኒ ዲቻትሬ ቢሮ አዳጀ ደመሮዘና ገልሜጅ ቾታ አፋን ኦሮሞ ኩበሳባቲን matan fi sudani kodu gudara wataniru galmen jicho tasani kan doktor la hungam tat anesa lemafala sanabodes mo mala gonu neti warrent berestoni goru na fanormo kun akumatin su gurumun qabatin akumatin berestoni oromo gurumofne wa oje chunura jira oberu kana dokki warra berresa kan jire sunura jira je chudan barakuma nama fi sadi walda berestota oromo hundesini
gazetesa isaias berresa gadisan warra kitaba sani kubi afan oromo yesan kesa takka je chunis dabaleema
kusa gadoli kusa gado premi makan kala wala madabu kan jadu wala madabu ture wala mul abu kana radio te paketi sene senera akuma tinjere kuma refo kan sine isan wala barre barre fa masaka mate dufe kana bodde sene sine yero sana wala madabu yeda wala madabu kun ga baraku da sagal tarbatani sagal sene fame sana boda baraku da sagal saddetami sadida kusa gado jereti kanne title isa yakino mata duresa ge dare mental sise kanjal kabati wala madabu okel moku sagadon
kesuma baresa gadi sabiru kan timbe kaman walda baresito to romo hunde sufi gege sudane gazete sai sai ya sordofa halikun salpa enture jeda
nema sha chen kanjal ture baresito ne romo kan so sama kamnu mala goro aketine tibuful ranjur male gumofne warra rabaresene surra baresula fi barri fama ko imatan zula ban kan suletti de finne walga unde sine garfundira tindar kan facisnu gurumu barbaachira da waldan barresota oromo jiraachu tira jira yaade de de sine afurtane ana gadisa fi tabarinumse tolera tukru kane ga yero gurumofnu sa presidente gone alitana presidente inte tabarinumse tolerane karsigabate tatarinuguseni barresate kanuma koreduma gurumu kan tani jalkawra bodde orasan sobetti dadde balanne harda kumane kallakaran barrestonis asotarne fanormos sadarka kana geera kana horu ratti kodi gadisa walana naba
gazetesa isaia sordofa waldankun barakuma lama afur finfinne takkaunda yesime amma walda barresa gadisa birunde sanka gagesu yomif mulatas waldan barresito ta oromo misenso ta dibbalama walaka kabu sagale amerika fimera ibeyonne tinkalu bundarban barresa gadisa biru abbajo leja yotan sirna wala sanis buru finfinne mana amanta yosef takagge famu matini sani radio sagale amerika temani jiro gaba sagale amerika galmudait adama
nagge fachajir tan sambata fidil bata satellite nail satiratten darbu qopile radio ni sagale america saganta afan oromoti deke gonni magala amboke sajiratan sadi waye arada tv deke kumaratti mari radio sagale america wajinin tasani hala itiyar arada jimada ftan bo dufan uga ibsan ibahiya uji dabu dafi bakka olan dabun kana takka sangal ci dubbatan daga gonni saden arada jimaati fi tamboda budafis tattaafi gocha jiran dubbatani mi daaran ni fidulalcise mutanno qabanirra kaudan daga gota fi qamota hawasa kanif amsa da barsan na kor malkatu mai sise kinoti
akkaragan to kuma mutu muta tijarmayan imma daga gota ordofu wogota murasa duraba sai garsi sutti akkadunyat dargagootni miliyoona 100% tamacalan tambootuutu dargagoota muriin isaani 13 amma 15 gaw keessa iroota shan keessa tokko akkasumas shamarran 10 keessa tokko akka tambootuutuuf saaxilamaniif saragaan kun dargagoota tambootuutan keessa 15 tamaawul sababa ibee tambootuutuudhaan isaan qabatuuf lubbuu isaanii dhabuu maluu jedharagaan kun biyyoota hedduu keessatti sababa dargaggootni araada dhugaatiif saaxilamaniif du'aatiin 15 ta'u dargaggoota umuriin isaanii waggaa 15 hanga 29 jidduutti uumamu kanuma wal qabata jedha tokkumma motummootaat waajjira jaarmayaa dargaggoota gosoota araadaa keessaa wantoota nama dadammaqsuuf oolan yookaan sammuu nama adoochan dargaggootni fayyadaman lakkoobsi isaanii dabalaa jiraachuu ragaan kun ni addeessa. Ragaan jimaa qama'uun walqabatee barruu Very Well Mind jedhamu irratti ba'e namootni miiliyoona 20 caalan jimaa qama'uu isaanii fi Itoophiyaa keessatti keessumaa gama baha biyyattiitti dargaggootni dhiira ta'an 70 ol akkasumas shamarran 130 caalan akka jimaa qamaan beeksisee jira. Barruun kun rakkoo jimaa qamuun walqabatee dhufu yeroo ibsu ilkaan namaa balleessuu irra darbee sirna argansuu irratti akka dhiibbaa qabu dhibee onnee dhiibbaa dhiigaa fi dhibeewwan biroollee fiduu malaa jedha. Kanuma walqabatee dargaggootni magaalaa Amboo keessaa 3 raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin araadaaf dargaggummaa irratti mari'atan haala ittiin gara araadaatti seenan ni dubbatu. Araada keessaa ba'uudhaaf illee tattaafachaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Dargaggoota kanneen biroof illee akka araadatti hin seenne jechuun ergaa dabarsanii jiru. Of beeksisuun jalqabu.
Maqaan koo Roobaa Baqqalan jedhama. Jiraata magaalaa Ambooti. Waa'ee araada kana keessa akka hin seenuuf wanti dhiibbaa natti godhe yeroo jalqabu dhiibbaa hiriyaati. Gorsuma hiriyaan gaarii nama gorsu jira. Hiriyaan yeroo nama gorsu jira. Garuu hiriyaa filachuu dadhabuu koo irraa kan ka'e dhiibbaa hiriyaati. Kanin jimaa baruu danda'eera jecha. Ani kanin jimaa bare sadarkaa yuunivarsiitii seenanii achumatti hiriyaan ani yuunivarsiitii mooraa sana keessatti argan qo'annaaf hin barbaachisaa bareedaa sammuu keessa immoo si buhaarsaa naan jechuurraa kan ka'e kara araada kanaatti seenuu danda'eera jecha.
Yoo fedhii araada kanaa waan ittiin guutan dhabdan maal taatu dhiibbaan inni isin irratti fide maali?
Dhiibbaan inni irratti fide dhiibbaa baay'ee olaanaadha. Gama xiinsa mootii eegalee gama jireenya hawaasummaatii kaasee dhiibbaa guddaan irraan ga'eera. Yeroon araada kana dhabe sammuu koo baay'isees yaadu nama wajjin waliigalteen koollee yeroon normaalii ture irraa baay'ee amala addaa narratti uumeera. Amalli addaa kunis amaloota namarraa liqeeffannaa amaloota narra darbuudhaan immoo qabeenya namaatti nageessuutti waan dhufeef yeroo ammaa kana dhaabadhee of ilaaluudhaan araada kana keessaa bahuudhaaf tattaaffii mataa kootii taasisaa jira.
Rooba.
Gammachuu namaa kenna jedhameeti araada jalqabu namoonni dargaggoonni baay'ini. Garuu gammachuu homaa hin qabu. Gammachuu kan qabu sammuu nagaadhaan kitaabota adda addaa dubbisuudhaan boqonnaa sammuu ofiif kennuudha malee namni hundi araadaan addunyaa kanarra iyyuu du'annoo dorgomaas ta'ee saksas ta'ee hin jiru jecha. Kanaaf.
Mee yoo dhabde maal taata?
Yoo nan dhabe miira haarii miira nama wajjin walii galuu dhiisuu miira nama abaaruu hin qaba. Ani miidhaan natti dhufe tokkoffaa miidhaa xiinsammuu natti dhufeera hiriyoota wajjin. Konfidensii dura ani
ofitti
amanamummaan ani dur qabuu fi amma qabu walqixa ta'uu dhiisuu yeroo immoo araanni sun immoo sa'aatiin ga'e nama wajjin yoo hojjaas ta'e yoo immoo hojjaa manaa keessaas yoo ta'e dhiisuu waan akkana akkana narratti mudateera jechaadha.
Caalaa miidhaa maaliin irraan geeratte yaadda?
Ani amma yooniin dhabe akka waan bakka namarra adda ba'e jijjiirama mala keessaa wanta natti fidamannaan dhabu. Gammachuu kan hin argadhu innis fayyadame qofa. Yoon hin dhabe immoo gammachuun sun narra hin jiru jechuudha. Namoota wajjin illee walii galee sooshaal laayifii yookaan jireenya hawaasummaa illee amma warra du'aa fa'a waalcha fa'a deemuu dhiisuu sadarkaa sanarra fa'a cidha fa'a. Wantoota ollaa jiru illee deemee gargaaru dhiisuu sadarkaa amma sanarratti sammuu naadochee dhiibbaa irratti fideera jechuudha.
Dargaggoonni magaalaa Amboo dargaggoonni naannoo keessanii yookaan naannoo isin jiraattanii eessa oolu? Haala kamiin kan isaan guyyaa isaanii dabarsan?
Kutaan lammaffaa marii kanaa yeroo itti aanutti dhiyaata. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naafoor Malikaa Amboorraa.
Qophee har'aaf qabnu kanumaan xumurreerraa raadiyooniin sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabee amma sa'aatii 8:00 sagantaa saatalaayitii 9 sa'aatii irratti sanbataa fi dilbata irra deebiidhaan dabarsu anarraa asirratti raawwataa Ana Tigistii Gammaatti.